mimi tena bati tena ingare kokwe
as media
na kumbuka tulege kula shida nawe enzi zile kwenye jiji mama tukiteseka kule ronga.
Bagna nini?
Bagna mzigo.
Alini mtoto.